Shankisupplier.com.
MGM Records.
Mana say city,
watch it up.
Intelligence,
watch it up.
Sonic,
okay, so Sonic, can you M2 at all? Second pay up, to be an amiss daddy.
No more gum chelic when you cuckoo in. Who pay on pay a Sonic is a pen? No more gum chelic when you cuckoo in. Who pay on pay a Sonic is a pen?
Basanta chanky, basanta chanky.
To forget him too, papa. Time see what any big papa.
Akutaka pombe kari mchezare takabia. Kila alichotaka mchezare mlepea. Hila chako chagabi walo kamwebea.
Kungo la buto nzema seto napika mabawa. Jiseo kependa metoko seko takonya kugawa. Sio kwa watoto mpaka watu wasema. Epe kena chabale usedale kukupema. Utasama, utasama. Kwanza chakupa gerena tomana na kuchana. Daza koza show utepanyela mana. Sio nke madem kanunu hacha ketana. Ukependa wakododo nitakonya kukuchana.
Nitakunya kuku mnakolo inkeri yati ya utatoke ya nakuomba.
Achanti bebe Nesma
Chukupa mnifagirie na wapa maelekezi. Mijitu mizema mefanya mintesi. Nafahami namba kama mefaa mijesi. Na wakanyagi ya kweli huku na wakejeli. Nataka ni watu sniye tona jeli. Minapa mnayopato shaikari.
Abe na chano, selasi na mbili.
Heo minapayote nataka kuikabili. Nataka kuikabili. Kameneja na tunyonya. Mashabika na tunyonya.
Pagadija na tunyonya.
Wana tunyonya.
Tutaishi vipi,
tutaishi vipi.
Tutakula vipi,
tutakula vipi.
Yani tutaishi vipi,
tutaishi vipi.
Tutakula vipi,
tutakula vipi.
Huyo enjo leo mwite samaki.
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 Tatu matako
bilioka.
Chakalia ushoga.
Punch it down. Punchy, damn, punchy,
intelligent.
Mana,
mana, si pum povo.
Intelligence
silanko.
Anakubali sana mento intelligence.
Anakubali sana ukua mabala. Kevin mabala.
Yonso.
Matina. Nakubali sana idia baba mazuna.
Wewe.
Yeshi la mawe. Mentel yesi.
Mama.
Kedizo mazuna.
Mama.
Wechi mwari.
Paulo,
anakubali sana ntege
John. Kopio,
anakubali sana mabala mwenyewe. Anakubali sana mentelijensi wa mbua kutoka.
We.
Mpaka South Africa sasa. Mshauri nyantu, nishauri ya ponyantu. Anakubali sana Azulu mjeuri.
Anakubali sana Maniga Tiger.
We. Michael Dante.
We.
Kisunze. Anakubali sana Bongo la Mboto kiuleza kiatu.
Nidai.
Galo Sela. Nakubali sana kiedu sila, mbaisa sila. Gongo la Mboto kiulize kiatu. Nakubali sana bagu wa dilodi, mikongeni. Chomo la pisi baba Fatina. Nakubali sana chara za westi. Jeshi la mawe, kedizo mazuna. Maintelijensi, mpaka majumbani kuwa.
Chaza, Chaza.
Baba Fatina.
Ogopa matapeli.
Yes, I'm on the mix.
Muziki mpaka kitani kwako na Chunky Supplier.com.